Mwese kalulu uge magulu Gomule matali na magulu Yadabamu bakafulu Mukulimba limba bantu Njagala bafumuka Betabe mubyo bufuzo bakulonda wo bakusala wo mututwale nange sona Tugende tulonde bafumuka Tugende tulonde abakade Tugende tulonde abamwagala Tugende tulonde abatamwagala Tugende tulonde abafumuka Tugende tulonde
Start thinking who you'll be voting. Vote wisely. 'Cause at the end of it all, only God knows behind those walls who will be winning. After they done.